Super. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
All right.
Alhamdulillah, namshukuru Mungu walai. Life imekaza na sisi tunaikaza iwe kwa suti ya matai. Sipiti she dry, squeeze mkate kwa chai. God ana blesses inakuja kesh, ukweli misi katai. Maisha ni vita, vita juu ya vita na make money. Na tukizishika kutopata shika na spend money. Wanapanga visa visa juu ya visa ili ni drop down. Mungu kasha nipa nipa nisha shika zisha nyoka line. Watoto analeta tu jealous, wamejawa na mahaters. Mini ko peace na mafailers, na wachora ni men healers. Alhamdulillah mini famous, young boy na mini cash. Chuki zao zita payback, kila chaka mina kubarika. Kunja ndita mwezako na kismat, mwezako na kismat, mwezako na kismat. Kunja ndita mina kismat.
We get money on night.
Alhamdulillah, yeah, yeah.
Alhamdulillah,
we say
thanks God.
Alhamdulillah, yeah.
Alhamdulillah,
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 alhamdulillah. Na sisa kachapa, chaka kila chaka, squeeze kila shuti kwangu ni gori. Na vile sina njaa kama ukini kosa bafulu, tank tibabu tuku tane sheri. Nisha kama tia weri, watapata sana tabu misi feli. Mwana sesele pigia kelele pigia ndele ila nyota yangu mira ngako ni kweli. Nazungusha kiti na life wana switcha ni swaga sikon. Wanabaki wana disi wana zani rahisi wakizuma wanyon. Niko na mahone, ile bata kidone. Na warushia drone, na hina wadisi kisong. Watoto analeta tu jealous, wamejawa na mahaters. Mini ko peace na mafailers, na wachora ni men healers. Alhamdulillah mini famous, young boy na mini cash. Chuki zao zita payback, kila chaka mina kubarika. Kunja ndita mwezako na kismat, mwezako na kismat, mwezako na kismat. Kunja ndita mina kismat.
We get money on night.
Alhamdulillah, yeah, yeah.
Alhamdulillah,
we say
thanks God.
Alhamdulillah,
yeah.
Alhamdulillah,
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 alhamdulillah.
Yeah. And now we say thanks God. Yeah. I say thanks for everything. Thanks for life. We celebrate.